Kalandanya Music Promotion. Dope is fresh.
Apanga beat.
Jesus.
Asemenenzo siwa.
MK Market 2.
Ati chikondi chinzuna so.
MJ.
Asemenenzo siwa.
Apanga beat. Ati
chikondi chinzuna maso.
We are playing around this time.
Sini na chedwea.
Sembe, sembe.
Sini na chedwea.
Sembe, sembe.
Sembe, sini na chedwea.
Sembe, sini na chedwe ya hii. Sembe, asembe, sini na chedwe ya hii. Kukuza ni kugonda.
Waiting for the right time. I was waiting for the right sign. Linza rindira giri nira iti no ziva ti you were meant to be mine. Nambo behavior monga ni teenager. Ona zelu za kala za villager. And I know that you make me better. So kukusia iwe mami ulaveja. Padi wevo vyoze kutinaveja. Ni wevo ine de biga bigicha. Iza kunu tuwike posa inekicha.
Aseme nenzo siwa. Ati chikondi chinzuna so.
Yo Jesus.
Aseme nenzo siwa.
Everybody know it.
Ati chikondi chinzuna maso.
Aseme.
Sini na chedwe ya.
Sembe, sembe.
Sini na chedwe ya.
Sembe, sembe.
Sembe, sini na chedwe ya.
Sembe, sembe.
Sini na chedwe ya.
Sembe,
asembe. Sini na chedwe ya.
Kukuza ni kugonda.
Seba chibululu kuwe dingi bafuni kafulu tishetwe kabana kusikulu uziba veni kamba ndiwe mukulu fashion in natural beauty watimochi kafaka kona makeup I think in nzeri okona peni na kuona ninachita wake up I'm giving away this heart again you make me believe in this love again na ibala vose pakudala ni vela douche cloud 9 again. Wish I knew a little sooner. Sembeni kudala pene ni na kufuna. But I guess it was meant to be. From Kwame na kumamba you were sent to me.
Sembe.
Sembe.
Ati chikondi chinzuna so.
So, so.
Sembe nendo siwa.
Sembe.
Ati chikondi chinzuna maso.
Sembe.
Sini na chedwe ya.
Sembe, sembe.
Sini na chedwe ya.
Sembe. Sembe,
sembe, sini na chedwe ya.
Sembe, sembe, sini na chedwe ya.
Sembe,
sembe, sini na chedwe ya. Kukuza ni kugonda. Sini na chedwe ya. Kukuza ni kugonda. Sini na chedwe ya.
Love you.